Only thing I have is you, my destiny. I don't have nobody. Mwendo nimemaliza, kwako nimefika. Ninakupa moyo na kukabidhi, tuwe wote maishani. I don't need nobody, kwako nimefika. Tupendane mpaka tuwe kama mapacha, na tungare like a star kwenye giza kama taa. Tupendane mpaka tuwe kama mapacha, na tungare like a star kwenye giza kama taa. Separate, baby, nobody, nobody, nobody. Wakutufanya tu separate.
Baby, the only thing I have is you. Hey, I don't need nobody else. Baby, I give you my heart. I trust you with it. Can't have nobody else. My world is you, my heart is you, my home is you. No doubt, no hesitation, as we sail to the sunset. My baby, oh,
baby, nobody.